Yesu yibazwe nyo.
Praise Jesus so much.
Ukomeza mu phase yene yokubiri.
We've come back in the second phase.
Ayenga subira ebintu bino byonna bifune burungi. Ebintu byonna bikwate burungi.
We expect that handle all things properly.
Kubanga nawe ebiro byowogendo yimira oyimire nga neera neera
binayo. For the seasons for you to stand and to stand will also come.
Yesu yibazwe.
Praise Jesus.
Nandibadde sijjanga wano kuyimirira mirundi gyonna.
I wouldn't have come all the times to stand here all the times.
Nandiyagadde naawe oyimirire.
I would have wished you to stand.
Naye ebiro bye tulimu.
But the seasons you are in.
Kyalina okutoola ekyo kyonna ekyampeebwa kikuweereza.
You need to get whatever was given me to hand over to you.
Naawe mu biro byo byoliwo oyimirira.
Now when your seasons will come,
nawe ng'okwasa abantu abalala abeesigwa
banaayongerayo. You will commit to the faithful ones who will take it ahead. Kale
stand alimu okukema mu kigambo kyonna.
Now let the devil not tempt you in any way.
Jinga mutuma ayimirira emirundi mingi.
So how comes mutume apostle stands many, many times?
Awemu kone kubalala.
That also give also others.
Mpuliranga njagala okubawa.
I feel I want to also give you.
Naye bulijjo era twetaaga tujjuze byonna tubyagala.
But we need to first fill all the things we need them. For the seasons coming, there will not be space to stand anymore here or not have it. Within you, there will be people doing that. And others will be able to move on to speak ahead. Now, let me stand this time and a couple of times.
Yes,
praise Jesus. When the seasons will finish, you will see them.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Nange njala nentulali nempumula nendia.
Me too, I sit down and I rest and I eat.
Naye kati ndia nyimiride.
But now I eat while standing.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Kubanga ate mulere tukuyita munzi ate kati ate nange nga bwendia.
For the trumpet passes through me yet I'm also eating myself.
Kati ndia nyimiride.
Now I eat while standing.
Omanyoga bulanga nawe bwotyo ulako.
You know serving you too when you're getting your portion and you're taking it? That is what is happening. You have to serve your friends as you also get to eat until they get a full of it.
Yes,
praise Jesus.
So
but let's bear this moment. Let the evil never tempt you in any words. Why is it that every time you stand, let's also stand? You will stand and you'll get tired.
Yes,
praise Jesus. The seasons are coming. Thirsty is in much the people. Even the hunger is a lot. Now they will be needing to eat all the time. You
too,
God will give them to you. Now you'll feed them. When they'll eat a good pastures. And there will be the clear waters which will be given them within the food. God bless you as you keep patient. And by name and voice,
Apostle
Hope Witness, together with Pastor Bosa, still moving on with the journey of heaven, which was moved through the Bible for 7 years. From 2005 until 2011, as we search out what is on the earth, and we search out stretching out of the world, seeing other 9 planets, and see the kingdom of the stars, where we find the sun and the moon, together with the hell, with the bottomless pit, which is known as hell, the prison of God. Praise Jesus. And we saw how the heaven appears in a circular form, how it is circular in appearance. And we passed through the northern door and we reached the first created heaven, which is one of the heavens making the rim above. For the rim above has 3 heavens within it.
Yes,
praise Jesus. But we are still in the first heaven or the first created heaven, where we see this Jerusalem city of heaven, the city of God, which God built, built it for us as children, and it's the great gathering of the angels and the saints of God. We've been seeing much.
We
saw the 2 cherubims who remained, and ahead we shall see the 3rd cherubim who fell,
Lucifer,
who was Lucifer, now the devil.
Yes,
praise Jesus. We see the mercy seat. And we get explained now the Ark of the Covenant. And
we
are about to be explained more concerning the altar of God, which is in the midst of the Kelvin, where the lake of fire begins from.
Yes,
praise Jesus.
But
we are still on the Ark of the Covenant and its life, where the book, the Bible, is found within it. And there is the New and the Old Testament.
Yes,
praise Jesus.
Now,
as we're going to move on searching out what is called the command, the law and the judgment, which are found in the Ark of the Covenant.
Yes,
praise Jesus.
Tumanyi bulungi.
We know very well
ebigambo byonna ebyomu kitabo kino,
that all the words within this book,
bigambo bya mwoyo era bya bulamu,
they are words of life and they are spirits.
Yes, ye
bazibu. Praise Jesus.
Era nga n'amateeka gennyini,
and even the laws themselves,
tuli bakugetegereza,
we have to look at them,
obanga gegw'omwoyo omutukuvu,
where they are of the Holy Spirit.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kino tugenda kikwasaganya,
this we're going to connect it,
nga tusinzira ku bigambo bya Katonda,
as we based on the words of God.
Yes, we have his will.
Praise Jesus.
But
we know that the command of God
is
the lamp lighting for us.
And
the lamp, or our light, it is the word of God.
Yes, we have
praise Jesus.
But we
first look on to know
where the Bible begins in Deuteronomy
28. Let's start from
there.
It speaks like this.
Ekyamateeka 28:1. Ekyamateeka 28:1. Awo olunaatuukanga, bw'onaanyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Nti eddoboozi lya Mukama bwe liba lyogera,
that the voice of God when it speaks,
tumanyi nti kiba kigambo.
We know that it's a word,
oba ebigambo bya Katonda.
Or they are words of God.
Naye ebigambo ebyo,
but those words,
bitera okuba nga kiragiro.
With it there are commands,
ekiragiro ekyokuleka oba okukola.
The command of doing or not doing.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Katwongere okuwuliriza.
Let's listen more.
Tuli mu kyamateeka olw'okubiri sula ya 28 n'olunyi olusooka. Nti awo olunaatuukanga, bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. N'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga, ginaakutuukangako. Olusooka. Awo olunaatuukanga, bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi.
Yes, ye bazibu.
Bayibuli
eno yonna,
Bible, the entire of it,
newankubadde nga tugiraba ekigambo kya Katonda,
even though we see that the word of God,
naye ekigambo Bayibuli yonna ejjudde ebiragiro,
but the entire Bible is full of commands,
ebyokukola oba okuleka,
doing or not doing.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Era ze tuyita paati ebbiri ezikola Bayibuli,
we call the two parts making the Bible,
omukisa oba ekikolimo,
the blessing or the curse,
obulamu,
life,
oba okufa,
or death,
byebigambo ebiri ebikola Bayibuli.
They are the words which make up the Bible.
Kwe kugamba nti,
it is to say,
nti Bayibuli yonna nga bw'ogiraba,
the entire Bible as you see it,
yonna biragiro,
all of them are commands.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kubanga buli n'ebyatondebwa byonna byatondebwa olw'ebiragiro.
Even they created, they were created because of a command.
Kubanga tusinzira mu lubereberye ne tulaba,
based in Genesis and we see,
Genesis 1:3, ng'ayogera nti wabeewo ennyanja,
let there be the sea,
kugamba Katonda n'alagira,
and God commanded,
naye ng'atayita mu kwogera,
yet he passed through talking.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kati Bayibuli yonna gwe bw'oba ogitunuulira,
the Bible as you look at it,
giraba ng'ebiragiro,
see it as a command.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kubanga n'okutondebwa kw'eggulu n'ensi n'obujjuvu bwayo,
even creation of heaven and earth in its fullness, kuli ebiragiro, it's within commands.
Mwe tusiŋŋaanye,
that's where we found,
ebiragiro eby'okukola,
commands of doing,
n'obutakola,
and of not doing.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Ye summary eri gy'owulira,
that's the summary you hear,
mu kyamateeka,
in Deuteronomy,
And he said, we are no
more going to get the word from heaven.
But it is
near our mouth.
And it
tells us he has put life and death before us.
And he
says we choose life.
Yes, we have a
praise Jesus.
And
he says,
he has
put a blessing and a curse.
Now
choose.
But when the
Bible comes in two
forms,
as it's in the Ark of the Covenant,
it
is do or don't do.
Yes,
praise Jesus.
When
it's refused you to do, and you do it, that is to choose death.
When
it commands you to do, and you do it, that is to choose life. You choose life.
Yes,
praise Jesus.
Ezekiel,
we are going to go to Ezekiel 23. Ezekiel
20.
He's going to be explaining us those words. Let's start from Ezekiel 20, verse 23.
Ezekiel sura ya makumi abiri n'olunyiri lwa abiri mu ssatu. Era nate ne mbayimusiza omukono gwange mu ddungu nga ndibasaasaanyiza mu mawanga ne mbataataaganyisa mu nsi nnyingi kubanga baali tebatuukiriza misango gyange naye nga bagaanye amateeka gange nga boonoonye essabbiiti zange n'amaaso gaabwe gaali nga gagoberera ebifaananyi bya bajjajjaabwe era nate ne mbawa amateeka agatali malungi n'emisango gye batagenda kubeereramu balamu.
Yes,
waliwo
ekigambo kye tuwulidde.
There is the word we've heard.
Tuwulira ebiragiro.
We hear commands.
Tuwulira etteeka.
We hear law.
Tuwulira omusango.
We hear judgment.
Yes,
praise Jesus.
Ebigambo bino olowooza byanjawulo.
These words, do you think they are different?
Ekiragiro kye ki?
What is a command?
Era etteeka kye ki?
And what is the law?
Era omusango kye ki?
And what is judgment?
Kintu kyangu nnyo.
It is a very simple thing.
Yes,
praise Jesus.
Kubanga bwe kiba ekiragiro,
for if it's a command,
kiba kikyakuwa obulamu.
It still gives you life.
Era bwe kibeera etteeka,
when it's a law,
kiba kikyakuwa obulamu.
It still gives you life.
Bwe kifuuka omusango,
when it becomes judgment,
kiba kikuwa kufa.
It's offering you death.
Uliriza kulungi nnyo weegendereze.
Really, as and be careful here.
Kubanga byonna ebiri mu Bible,
for everything in the Bible,
bwokola,
when you do them,
nga bwe kikugambiddwa,
as it's told you,
oba ofuna bulamu.
You get life.
Naye bwokola nga bwe bakugaanye,
but when you do what they have refused you,
oba ofuna kufa.
You get death.
Ebyo bibiri mu ssanduuko y'amateeka.
That's what is in the Ark of the Covenant.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Era ono ayogera bwati.
And this speaks like this.
Mu Baruumi esula ey'omuna ey'omusanvu.
Romans chapter 7.
Onyola omusanvu.
Verse 7.
Baruumi esula ey'omusanvu n'olunyiriri olw'omusanvu. Lugamba bwe luti. Kale tunayogera tutya? Amateeka kye kibi kitalo. Naye sandi tegedde kibi wabula mu mateeka.
Yesu
Jesus.
Etteeka,
the law,
bwe liba lijja gye tuli lisooka mu kiragiro.
Comes to us begins from a command.
Katonda bw'aba ayogera nga tufuluma.
God is speaking and releasing his word.
Kiba ekigambo nga kikyali mu kamwa ke.
It is a word from his mouth.
Bwe kifuluma,
when it gets out of his mouth,
kifuuka ekiragiro.
It becomes a command.
Bwe kituuka eri oyo gwe bakigambye,
it reaches the one they have been told to.
Nekifuuka etteeka.
It becomes a law to them.
Bw'akimenya,
when they break it,
nekifuuka omusango.
It becomes judgment.
Era okuleeta okufa.
And which brings death.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kiba kigambo.
It's a word.
Kakiri mu kamwa ka Katonda.
It's in the mouth of God.
Oba biba bigambo nga biri mu kamwa ka Katonda.
They are words when they are in the mouth of God.
Bwe bifuluma.
When they get out.
Ne bifuluma ne bifuuka ekiragiro.
And they become a command.
Bwe bituuka eri oyo gwe babigamba.
When they reach to what they have been told to.
Nga bifuuka etteeka.
And they become a law.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Bw'obigaana.
When you reject them.
Nga bifuuka omusango.
And they become judgment.
Tuli mu Baruumi.
We in Romans.
Atuli Baruumi esula ya musanvu n'olunyiri lwa musanvu.
Romans 7 verse 7.
Kale tunayogera tutya? Amateeka kye kibi kitalo. Naye sandi tegedde kibi wabula mu mateeka. Kubanga sandi manye kwegomba singa amateeka tegayogera nti teweegombanga. Naye kibi bwe kyalaba we kiyima ne kikolanga mu nze olw'amateeka okwegomba kwonna. Kubanga wataba mateeka ekibinga kifudde.
Kikadde etteeka bwe lituuka gye tuli.
When the law begins, the command reaches us.
Litandika okuba nga lisonga ku kibi.
It begins to point on sin.
Erigamba kiki kino.
And it says sin is here
Ati nacho chivaa chitandiko kuerwa
na to get out to fight on its own.
Wabu umado chitikira nga chitandiko lioliyoma mugwe.
For when you know it begins to begin to speak within you.
No kujaa maanyi gacho
ku bring out its power to manifest.
Utandiko kuegombera da ku speed
ye chitandiko. Begin to desire at a higher speed.
Banga bakuganya okwego.
For they refuse to convert.
Kino chigereze ku maso.
You try this on your eyes.
Bakugamba tunura yo.
They tell you don't look there.
Okorotia.
What do you do?
Bamanga kubasindise tunura yo.
You feel more appetite to look there.
And
when you touch a child, don't touch the fire.
They
the one to touch it and experience it.
Why
is this they refuse to touch me? Now the way of sin is like that. When it happens, it does things with you not knowing.
It works
at its speed as it wants. But when you reveal
it,
it means he knows every time you're going to cast it out. Now it has to pressurize itself more. That shows you have no even strength within you.
Romans 7 verse
9. You hear how the explanation is without the commands he used to live.
Adam.
We speak of Adam.
Adam yamara kebiro mulusuku ngatona muachira
bino. Adam spent seasons in the garden without being given a command. When God speaks, in Genesis 2, 15 to 16, he shows it's a command. And God commanded man. And he spoke that. All the other tree eat of them. But the tree in the middle of the garden
did
not eat of it. For the day you will eat of it, you will surely die.
The
man had to keep this as a command. As a command. As a law. As a law.
As a law.
He had to keep it as a law. The difference is,
it's
a command when God releases it to come to you. When it reaches you, it becomes a law that you're supposed to do it. If you refuse, it's going to bring judgment to you and you die. There is no judgment that is right to those ends. All these are what in the Ark of the Covenant. When it got out of the ark, there are times it is and it's like words. And everything
you've
been reading in the Bible, it may become laws. When they reach, they become laws. And they
shift.
You've corrupted us, we have become judgment now. And what has been good, you see it making you hunger more. This is what I tell you. That when someone has sins, when they come in this gospel,
every
day they may see that we're speaking of hell. Even when you speak heaven, they see they're not going to go there. The problem people face when they come here. All the words can become judgment, whatever you hear.
Even
you get a body, go to heaven and heaven. After another
cancer,
but flesh and blood you are in does not inherit there. And you feel you're not going, for you don't have the spiritual body. In the end of it all, the entire Bible can become a law and a judgment. See God, how is that he follows us so much like that?
Yes,
praise Jesus.
Katia.
Now he says, it was a command. And he never kept it as a law to him. He rather joked with it. And he left the command and never took it as a law. When it becomes a command, you have to do it. When it becomes a law to you.
Yes,
praise Jesus. It's a word trying to prepare you to be in line. To prepare you. Yet it has to be a law. If they have refused you, don't do it.
And
prepare you to be alive and live.
naye agamba
but he says
ekintu kyali amanyi nti ate kati bulamu
what he knew as life
ate kyamaliza kimugamba kati sebo ofudde
turned around telling him you're dead
musango gukusinze owedde
you're already charged you're finished
tuli mu Baruumi esula ya musanvu n'olunyiriri lwa kumi
Romans 7:10
n'ekiragiro ekyali ekyokuleeta obulamu ekyo ne kirabika gye ndi ekyokuleeta okufa
kati
wakati yabuukawo ekintu
kimunjogera
kuffe
twabuukawo
okukitwalanga etteeka
we cease to take it as a law
ne tukirekayo nga kiragiro kya mukama bwatu bwe yagamba era bwe tuba tunyonyola
omusota
ne tukugamba nti munange ffe
tetusobola
dde okukikola ekyo kubanga tuteekwa buteekwa
okubatwanyonyola
sitaani nga tumugamba mu luberebere esula
ey'okusatu
katonda yagamba twakirekera mukama kibeere
ekiragirotetwakibwalanga
etteeka
lyakati
kankubulira ekintu
kimubwoba
oyagala okukolagana obulungi ne bayibuli
ebyeyogera
bitwale nga bibyo yesu
yebazibimaze
okuva eri
katondabize
bibyo
kyava
ayogera mu kyamateeka 29:29
byaffen'abaana
baffen'abaana
b'abaana baffebiba
bize nga
byaffe
era bakugamba weekuume nga wekka n'enjiri
eyakuweebwa okimanyi
nti kiba kiragiro kale ate nga kifuusa etteeka
gy'oliolina
okuuma enjiri
eyo
nga yiiyo
fe
bwe tumala nitugamba nti
aa
kitabo kya mukama naye bakikola bye
baagalamukama
tagenda kufa simanyi oba
ontegeddekubanga
talifuna
binyoleddwa
era talifuna byongeddwa
ye
aba alina ekyaddala
kati
gwe bwogayaliira kino
if you joke with this one
ne batoolamu ne bongeramu
ogenda
okufa si
mukama
kino kyaliwo mu lusuku
tetwalina
kukkiriza sitaani kwongeramu newankubadde okutoola twandibadde ffe tukyekuumira
ngaetteeka
yesu
yebaze
naye twamalanga tunga mukama
yeyatugambaus
yesu
yebakale
njagala okulabika ngaofuna okwagalira
ekigambo
nga tusinzira ku sanduuka eno ey'amateeka
n'obulamu
bwayo ekitabo ekivaamu
yesu
yebazibayibuli gye tulina ku nsi nti gitwale nga yiyo
kitwale
nga kiragiro kyo
kitwale
nga teeka
lyo
itwale nga musango singa tolikolanga bwe
kikugamba
ojja kufuna obulamu
tuli mbaluumi essula ya musanvu n'olunyiri lwa kumi na lumu kubanga ekibi bwe kyalaba we kiyima olw'ekiragiro ne kinnimba ne kinzita olw'ekyo
kaakati ndowooza olaba ekibi kyaddayo obuzi mu kiragiro
kyennyini
tekyajja ne kimugamba naye ebintu byo mukwata
byaki
kyaddayo ku kiragiro
kubakiragiro
era nakyo bwe kyajja kyamugamba wamma katonda yagamba kiraba oba omuntu alimu embeera eri nti bintu bya katonda
ebyo
bintu bya mukama si
byange
era abakubanga omuntu yakitwala nti
tteeka lyo
buyandize namugamba mwaka katonda yagamba
namugamba
owange
ofayokikikuuma
bulamu
bwange
era sisobola kunywa mu katonda
yagamba
katonda yagamba naye kati kyange
obadde
ogamba
ki
twogereziganye ffenze naawe tetwogera katonda ku nsonga
eno
twogere ku ekyo
kyampadde
kuba kati kyange obadde ogamba okyongeramu kuba kimpa naye olwokuba tetwakirwalanga tteeka
lyaffe
twabanga tumunyonnyolanga katonda bwe yabitugamba
byalinga
ebigasa katonda If we took
it as a law,
he never showed
that there's a law in the midst
there.
He shows a command and he jumps the law and he goes to judgment.
But
the command which was to bring life,
it
ended up bringing death at the end.
Yes,
praise Jesus.
If
he took it as a law in the middle, he would have kept his life more. But the problem, he left it as a command
and
ended up calling out judgment upon him.
We
refused to accept it as his command, his law.
Adam.
I speak of us Adams and the Eves.
Romans 7 verse 12.
Amateka
gabera machi. The laws are holy, even the command. Now he remembers that real. I would have taken it as a law to me. For it is holy. The command is holy. And it remains the law holy. For what is called it is judgment. I don't understand me well.
The
Bible
has
been holding it a long time.
But
itself, you had no strength to watch over it. For you don't see it as your law. That's the word of the Lord.
And he said
to you now, what are you doing with it? God has his book up there. He sent the copy to you. That
will
become yours.
I don't know
when he says don't still speak to himself.
Romans 7 verse 12.
At the
end of it shows the judgment. In the middle is what is there. In the middle is the law. And the head it reveals it. And it tells Israel, when you obey my commands, laws, and judgments, that hold them in three levels. After it comes from my mouth as a word, when it comes to you, it's a command. When it reaches there, it becomes a law. When
you
refuse to as it is, it becomes judgment.
Yes,
praise Jesus. Now
we thought
the law is different from the command. And the judgment is something different. Judgment is the same thing as the law. It is the Bible itself.
Yes,
praise Jesus.
Speak
of the life of the Ark of the Covenant and the life that is the book within it. The book of the law.
Bible.
The Bible.
Romans 7 verse 13.
Kale
ekirungi kyafuuka kufa gyendi kitalo. Naye kibi kirabike okuba ekibi, kubanga kye kyandeetera okufa olw'ekirungi.
Kibino byonna birungi, ekiragiro kirungi.
The command is good.
Teka kirungi.
The law is good.
N'omusango mulungi.
Even judgment is good.
If
I hold them as they told them to me,
but
if they take it that is not a command, it's not a command. It's not a law.
Yes,
praise Jesus. When they take it out, judgment comes. It never fails to appear. Even if you refuse to know them,
ignorance
doesn't make you innocent. If you refuse to take it as a law to you, still judgment remains coming. If you don't accept it, still judgment is coming.
Yes,
praise Jesus.
Romans 7:13. Naye kibi kirabike okuba ekibi, kubanga kye kyandeetera okufa olw'ekirungi. Ekibi kiryoke kyeyongerenga okubeera ekibi olw'ekiragiro. Kubanga tumanyi ng'amateeka ge g'omwoyo. Naye nze ndi wa mubiri, natundibwa okufugibwa ekibi, kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala sikyenkola, naye kyenkyawa kyenkola.
Yesu yebaziwe.
Praise Jesus.
Pausing
as we pause right where we are, when you take away the laws, you've chased the Holy Spirit. Remember the words that say unto us their spirit and their life. According to John 6:63, that the fresh profits nothing. The words I say unto you, their spirit and their life. Now listen like this. That if
you are
with the commands, the law and judgment, you've chased the Holy Spirit. And there's gospel here that we are the grace. That we are not the laws. They have already chased the Holy Spirit from their places.
So
he is the one who owns them.
He
is the one who speaks within them.
Listen
clear that first. We are on this part. I expect you have understood the command. I have understood the law. Understood the judgment. Now
we're
moving on to another phase, which says that the laws, they are of the Holy Spirit.
And
if the Holy Spirit passes through them to convict the world of sin, the world of righteousness, and the world of the judgment, are they not what have come back?
Yes,
praise Jesus.
As
we still right there, you think the Spirit came to what? He was the one in the laws themselves. When you say you take away the laws, just the Holy Spirit is no more there. For they have said he convicts sin. That sin may appear to be sin.
Romans 7:14. Kubanga tumanyi nga amateeka ge g'omwoyo.
Nga amateeka gani?
Those are for the spirit.
Kakati bw'ogaggyawo.
How you take them away?
Ani bw'obeerogyewo?
Who have you taken away?
Omuntu kuvuga oba ogobye.
You've chased the Holy Spirit.
Wulirize emirimu gy'omwoyo omutukuvu.
Listen to the works of the Holy Spirit.
Yohana 16:5.
John 16:5.
Ojja tegeera nti amateeka tuyinza gaggyawo.
You'll understand you can never take away the laws.
Waba ogaggyawo ogaggyawo omutukuvu.
But when you take them away, you've taken away the Holy Spirit.
Wulirize kino bulungi.
Listen this properly.
Tuli bakwawula amateeka agatali malungi.
You have to separate laws which are not good.
Yena government mu Bible mu covenant books.
Which are told you in the covenant box, they're not there. And that they will cause the New Testament to be brought.
We
shall be seeing it ahead there. But we are first proving that the laws of righteousness are of the Holy Spirit.
And
first the people that convict sin and righteousness and judgment. John 16:5.
Naye kaakano ngenda eri oli eyantuma, era tewali ku mmwe ambuuza nti ogenda wa, naye kubanga mbabuulidde ebyo emitima gyammwe gijjudde ennaku. Naye nze mbagamba amazima, kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndi mutuma gye muli. Ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi, olw'obutuukirivu n'olw'omusango.
You've heard what he does. Convince the world of sin, of righteousness, and of judgment. Remember when we spoke of in the commands and laws, that it came that sin may appear to be sin.
You
can't do anything without the commands and the laws. Praise Jesus. Even without judgment. That's what he's spoken of. And he's called his laws, commands, and judgments. What are the laws?
They are
words of God is speaking. But he told us,
John 6:63,
the words I sent to you, their spirit, their life,
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kati kwebo gamba nti amateeka ogaggyewo.
When you say you've taken the laws away.
Oba omaze okugoba mu mbiri.
You've already chased the Holy Spirit.
Kuba bw'agamba tobbanga.
But when you say don't steal.
Aba alumiriza ekibi.
He's convicting sin.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen.
Toyendanga.
Don't commit adultery.
Aba alumiriza ekibi.
He's convicting sin.
Era nakulaga.
And he shows us.
Ndi kubanga akwata amateeka.
That because the one who holds the laws.
Aweba obutuuki.
Is given righteousness.
Eri najja nagamba.
And he comes tells you.
Omuntu akiriza na mutima gwe kuweba obutuuki.
Person believes with their heart to be given righteousness.
Andi ye Warumi eyo
kukumi. Because that is Romans 10.
Onyola omwenda paka kumi na rumi.
9 to 11.
Naye nagamba olwe kumi n'omusanvu.
He says verse 17.
Nti amala kuwulira.
That at first here.
Nakkiriza ekigambo kya Katonda.
And believe the word of God.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Simanyi wetoolo otegera bulungi ebigambo
bino. I don't know whether you're understanding these words proper.
Waliwo enjiri ezigenda mu maaso.
They are gospels moving on.
Nga bagamba mbu bo bali mu kisa tebali mu mateeka.
In the grace they are not in the laws.
Naye ani kisa?
But who is grace?
Andi twamulira mu Ibulaniya.
For we heard him in Hebrews.
Ibulaniya 10 egamba emuyita omwoyo w'ekisa.
He says that we saw the spirit of grace.
Ye mwenyine era yaliwo.
He himself is the one there.
Kati bamulimu batyanga tewali mateeka.
How are they within him when they're not in the laws?
Era nga tewali musango.
And there's no judgment.
Aye era alumiriza ate kati akola.
How does he complete? How does he do his works anyway?
Kati ekibuzo bw'ekito
bw'ekito. The question is there.
Omulimu agukola ati agalumiza ensi y'ekibi.
His works convict the world
of sin. When
it is stated that you are in grace,
mwenzo okubba.
You can steal.
Mwende.
You commit adultery.
Eguru kastamwaro kukamu.
Even as long as you've got saved,
mugenda yingira
you are going to enter once saved.
Olwo aba akoze emirimu gye gino.
Is he done his works?
Era amala n'agamba mu kyamateeka
27.
Nti akolimiddwa omuntu ayenda.
Cast is you commits adultery.
Omuntu abba akolimiddwa.
Person who steals cast is he.
Era amaliriza amateeka ago n'agamba.
It's in the laws and says.
Nti bwe muligamenya.
When you break them.
Nja kubonereza omulembe ogusooka paka kuwokuna.
I'll punish the first to the fourth generation.
Anti bonna balibeera batambulira mu ebyo.
All of them will be moving in the same system.
Kati ekizibu kiri bwe kitya
mu Luganda. The problem is this, brethren.
Tebakulimba.
They shouldn't deceive you.
Nti amateeka gaavaawo.
That the laws were phased out.
Kubanga amateeka ge g'omwoyo
mwenyewe. But the laws of the Holy Spirit himself.
Mwayita okulumiriza ensi ey'ekibi.
Which passed to convict the world of sin.
Ng'agamba nti temwenda.
He says don't commit adultery.
Era temubba.
And don't steal.
Era bw'ajja mu ndagaano empya agamba.
When it comes to the New Testament it says.
Kubanga abakola ebyo byonna.
Because all who do such things.
Bagwanidde okuteekebwa mu nnyanja
ey'omuliro.
Basaanyizibwewo.
Anti
amaliriza ali mu musango.
Entabi judgment.
Kati bw'ogaba endagaano empya munnange yakoma.
When the New Testament ended the laws. Tuli mu ndagaano empya. When the New Testament.
Ye wuuyo ali mu ndagaano
empya. He is the one in the Old Testament.
Era wuuyo mu ndagaano empya.
Even in the New Testament.
Alumiriza ensi y'ekibi.
He is convicting the world of sin.
Obutuukivu n'omusango.
Righteousness and judgment.
Yali mu bannabbi bonna
obuntuko. All the prophets the Holy Spirit.
Era yali mu batume.
And he was in the apostles.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kale tuyinza kwawula.
Now we cannot separate.
Omwoyo omutukuvu n'amateeka.
The Holy Spirit and the laws.
Twogera ku mateeka ag'obulamu.
Speak of the laws of life.
Yatwogera ku tteeka ly'ekibi.
Don't speak of the law of sin.
Tugenda kuba tulyawula mu maaso.
We're going to be separating it ahead there.
Kuba amateeka g'ekibi ge gaggyibwamu.
The laws of sins were the ones we were removed.
Today mu Baruumi
tukyali mu Yokaana 16.
Yokaana essula y'ekumi n'omukaaga n'olunyiri tuli ku lwa munaana.
John 16 verse 8.
Ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Olw'ekibi kubanga tebanzikiriza nze. Olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri Kitange so nammwe temukyandaba nate. Olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango.
Yesu
yebazibwekitegeeza
ne bonna abaali bamugoberera
all who followed him
bonna baali bateriddwa mu musango.
All of them had been put in this condemnation.
Jukira mu kubikulu by'essuula eno ey'ekkumi n'ebbiri.
Remember Revelations 12.
Ey'ekkumi n'omusango.
Verse 17.
Yajja okulwanyisa abakwata amateeka ga Katonda.
He had to fight the whole of God's commands.
Wamu n'obujulirwa bwa Mukama waffe Yesu.
Witness of Jesus Christ.
Obujulirwa.
This testimony.
Kitegeeza omuntu alina kyakkaatiriza.
Means the person emphasizing something.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Jukira bw'ayogera agamba.
Remember when his priest says.
Satya kutanyawo amateeka ne bannabbi.
I did come to further the laws and the prophets.
Wabula.
But.
Okutuukiriza.
To fulfill them.
Kulumiriza.
To convict. That's why it's called a testimony. The New Testament. All of it is testifying the Old Testament. I don't know if you have understood it.
When you say
to follow new alone, as if you follow testimonies, and you forget it's testifying what?
Yes, yes.
Praise Jesus.
Now,
this is the gospel of grace from America. We are not the laws.
There
are people fighting the Holy Spirit. And there are people who brought the Holy Ghost within the world. That the ghost which is holy. For that ghost,
it
cannot ever convict sin. For it itself is evil.
Yes,
praise Jesus.
Jesus.
It itself is an evil spirit. And how can it dare convict sin?
That's the
church they are putting on half scars.
And
the boys, their trousers are falling down. And their hair is stretched up like of a peacock. Whatever you want is what you do. But to show the spirit is moving, power is around.
Yes, he was
raised Jesus. That's why he told you.
You
cannot separate him from the laws.
But
they are of the Spirit. And listen. The Holy Spirit. He was in the laws. He
was
teaching us how we shall meet Jesus.
We are
in Galatians. Galatians chapter
3
from verse 23.
Okay, atandike olwabiri.
From verse 20.
Abagalatia esula yokusatu n'olunyiro amakumi abiri. Naye omutabaganya si w'omu, naye Katonda ye omu. Kale amateeka tegatabagana n'ebyasuubizibwa. Kala mateka tegatabagana n'ebyasuubizibwa Katonda.
You think the laws?
Tegatabagana n'ebyasuubizibwa Katonda.
You are not reconciling with what God promised. They were on their own other agenda.
Now,
even the prophets were on their own agenda.
Ani yali mu mateka?
Who was in the laws?
Ani yali mu bannabbi?
Who was within the prophets?
Yali mu
yomuntu kubera mwenyewe. It was the Holy Spirit himself.
Ngayogera nti tobanga.
He spoke, don't steal.
You
don't have any other gods besides me. If you try to hear this language, when he finishes, he says, because the Lord your God will punish whoever does such.
Galatians 3:21. Kale amateeka tegatabagana n'ebyasuubizibwa Katonda kitalo. Kuba singa amateeka gaweebwa nga ge gayinza okuleeta obulamu, ddala obutuukirivu bwandibadde mu mateeka. Naye ebyawandiikibwa byalabisibwa naye naye ebyawandiikibwa byabisiba byonna mu bufuge bw'ekibi, abakkiriza balyoke baweebwe ekyasuubizibwa ekiva mu kukkiriza Yesu Kristo. Naye okukkiriza nga tekunnaba kujja, twakuumirwanga mu bufuge bw'amateeka nga tusibibwa olw'okukkiriza okugenda okubikkulirwa.
Now listen properly. Uganda brings the
prison.
English says we're under. We were kept under.
Yes, we were.
Praise Jesus.
Kuma,
and they are keeping us.
But what it is,
let me take it to Jesus. Pastor, don't steal. Don't
commit
error. He's coming.
You give
you readiness for faith.
Yes, we were.
Praise Jesus. Repeat that verse properly.
Tuli mu Bagalatia esula y'okusatu n'olunyiro amakumi abiri
mu ssatu. Galatians 3:23.
Naye okukkiriza tekunnaba kujja twakumirwanga mu bufuge bw'amateeka nga tusibibwa olw'okukkiriza okugenda okubikkulirwa. Bwe kityo amateeka yali mutwazi waffe eri Kristo.
Amateeka
now the law
yali muntu atukulembeddemu
one leading us
nga tutwala eri Yesu
taken up to Christ.
Ani ono?
Who is this one?
Dala singa amateeka gabeera kigambo
bugambo. The law is just a word.
Gayinza gato okututwala eri
Yesu. How can they take us to Christ?
Anti abakulemberwamu omwoyo wa
Katonda. They are led by the spirit of the Lord.
Be bana ba Katonda.
They are the children of God.
Barumi 8:14. Ne labadde ekizibu ekiri ku
nsi. See the problem with this world.
Era bw'otuuka ku ssanduuko eno ey'amateeka.
When you reach the ark of the covenant.
Ne bakubuulira eby'ekitabo kya Katonda.
And they tell you of the book of the Lord.
Olabira ddala abantu bangi nga bafiridde
mbutamanya. Many people have died out of ignorance.
Kuba mulimu era abaava mu mateeka bo bali mu
kisa. But they will leave the laws that they embrace they are claiming.
Naye batuuse batya eri Yesu.
But how are they reaching Christ?
Era balituuka batya eri kitaffe.
How will they reach the Father?
Kubanga alina okubakulembera bamusudde.
For the one to lead them they have been cast, they have cast him aside.
Bamusudde nga bagamba mu mateeka.
They cast him aside claiming they are in the grace not in the law. Grace himself is the law. They are the same thing.
Tulimba Galatia esula eyokusatu n'olunyiriri olwabiri mu esatu.
Galatians 3:23.
Naye okukkiriza nga tekunnaba kujja twakumirwanga mu bufuge bw'amateeka nga tusibibwa olw'okukkiriza okugenda okubikkulirwa. Bwe kityo amateeka yali mutwazi waffe eri Kristo tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza.
Owulidde bulungi?
You heard clear.
Amateeka yali ng'atutwala.
The laws were taking us.
Atukulemberamu agamba temukola bino
Yesu. Jesus telling us don't do this.
Yesu bw'ajja.
Jesus when he comes.
Bijja banguyiramu.
They will quicken your lives.
Kubanga omuntu gubasinzinganye nga bba okumuleeta eri Yesu ng'obadde oyenda okujja eri Yesu owulira obuzibu n'okusumulwamu ekyo kitwala
ebbanga
owulira nga okyalimu
obubbi.
Naye omuntu gwe baakuuma
akuumibwa
n'omutwazi ng'amutwala eri Yesu era ne mu bannabbi bonna ye yali ng'agezaako otutegeka
kanange
Yesu ajja aleeta obunnabbi.
Bayibuli
kyeva mwogerako
nti
omwoyo wa Kristo yali mu
bannabbi
ng'atubuulira ebigenda okumubaako mu mateeka alimu ng'atuuka na
isinga
ng'atukwana
manya oba otegeke
annange oli ajja naye temubba kubanga tayagala babbi
ate
abaagala nnyo
bw'ajja
ajja mu bufumbo
mulina
okuyingira mu bufumbo
naye
era agenda kuba akola endagaano
nammwe
naye ng'alina otuteekateeka nga bwe bateekateeka
omugoletandika
omuwa ebiragiro by'oli agenda
okumuwasa
naye ate twalemererwa twalemagana n'ono
atutwala ebyatuwasa
ate atuwasa bwe yatuuka ano yalina tunoonya ate bunoonya
twali tetwetegese
kuba twali tulemaganye n'emateeka
omutwazi
waffe omwe
omutukuvu want to marry us. We failed with him. You know that you're going to be married. And
they sent
them things out to prepare themselves with. And they failed with them. And you tell them, okay. Let me take you the way you are. I'll give you the laws when you reach home. We
too
found ourselves like that.
But
the laws ended up within love. That we study so much. All the laws end up in love. In the marriage. And when we enter this marriage, the laws are right there.
Yes, we
praise Jesus. He's there still telling us don't steal. Now, if he's not there, okay, go and steal.
Gendo yende kale mateka
tegaliwo. The laws are not there.
kale tulabe wana kuma kumye
obugaru. See how they will clap for you for that.
Just Ananias jari.
What killed Ananias was what?
Kumange bila gire biyo buta babia ite bikora.
Commands of God still were not working?
Ni yabba.
But he stole.
Erana araire biyo bulima.
And he swore falsely.
Ngayogera nti batunze
ebyatta. And he sold that amount.
And he was slapped
for swearing falsely and
killed.
Yet in the Lord, don't falsely swear before the Lord. The devil shouldn't confuse us as some people don't know his schemes. The laws of the spirit have never been phased out. The laws of sins were the ones we have wiped out. You know that the devil captures people with laws of sin. Don't touch, don't eat, don't do this. When it is the poor pig, they are holding on that. Don't touch. Don't touch. Astagfirullah.
But I doubt when
they said not to commit adultery, they have 4, 6 to 10 wives. But this of righteousness, they fight with them. And they fight to say they don't exist. The law was the one leading us to Christ. And he speaks in Colossians. 2
Corinthians 11.
Speaking
this. 2
Corinthians 11 from verse 1.
Singa mungumikiriza mu busirusiru obutono era naye mungumikirize. Kubanga mbakwatirwa obujja bwa Katonda. Kubanga nabafumbiza bammwe omu. Ndiyoke mbalete eri Kristo nga omwala omulongoofu.
Nawulira byatugamba.
You hear what he tells us?
Nze nga mateeka nabatuusi.
As the law I reached
nembalete
you
eriyesu.
And I brought you to Christ.
Ati awomukirize ebirabo byonna mubireke temudda mukubba sigenda kubagamba.
All the rest, don't do them. I'm not going to tell you anymore about them. The one who doesn't steal the accuse them. If you don't steal, you feel a law tell you don't steal.
You believe.
I will not steal, I will not commit that ring, it's done. And the spirit begins to reveal to you others.
I don't
know if I understood it. But down there he said,
I'm
afraid for what happened in the garden is going to happen again. In the garden he was in the command trying to watch over us, even to lead a human being. He said this in Corinthians.
2 Corinthians 11 verse
3.
Naye entidde ng'omusota bwe gwalimbalimba kawa mu bukuusa bwago, mpozzi ebirowoozo byammwe okwonoonebwanga mu kulaba wamu ne mu bulongoofu ebiri eri Kristo.
Nti ebintu muyinza okubifuula juzi nali mu
kiragiro
banga njogera bwe nti ne
bwenti
mwe ne muwuliriza oli ng'agamba mbuno simanyi
okufate muli die. Down,
he
says you're going to get another gospel.
And you
get another spirit. Just as it was in the garden.
We
had already reached us as the law
to
espouse us to Christ. And he said, you know what? All the laws are to be believed.
If
you believe, I'm not still, I'm not coming
out
of it. Nothing you're going to feel as a problem again. Not feel that the command telling you don't steal. You doesn't steal, how does it concern you? Romans 3.
Romans 3.
Romans 3:27.
Kale, okwenyumiriza kuli luyi wa. Kwaziizibwa. Kale, okwenyumiriza kuli luyi wa. Kwaziizibwa. Kwaziizibwa n'amateeka gafana na gatya.
N'amateeka gafana na gatya. Kwaziizibwa n'amateeka gafana na gatya.
It was explained how do the laws appear.
Gachibi nedda.
Amateeka ga sitani.
Are the laws for the devil?
Kani.
Oh.
Nedda. Na ye n'amateeka ga kukkiriza.
Kukkiriza yani.
Who is faith?
Ye mukama wafe mwenyini Yesu. Bible yagamba nti omutuukiriza w'okukkiriza kwaffe.
The Bible says that he
ere entandikwa y'okukkiriza.
The author and the finish of our faith.
Amen.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era naye mwenyini yagatuma ye mwoyo mutukuvu.
He's the one who sent them is his Holy Spirit.
Nga ye kwese mateeka kuba twaite tumanyi.
He came within the law for we never knew him.
Era bw'ayogera mu Yokaana 14.
And when he speaks in John 14.
Okutani kulwe 14.
From 20.
Paka 2. Agamba.
From 14 to 20 says.
Nti kuruno mugenda kuwa mukolachi.
This time.
Mumulaba.
You're going to be seeing him.
Na mumuulira.
And you hear him.
Kubanga mumumanyi.
For you know him.
Era mumutegeera.
And you understand him.
Yuzi ye kweka mateeka.
Hid in the law.
Temubba.
Don't steal.
Temwenda.
Don't commit that.
Ngata tumulaba ninga. Ani yatugamba.
And we don't see him. Ask us who tells us.
Ah. Abi tawanya senda byebiki.
I don't want to stop. What is that? And he's trying to appear within the words. That's why he tells us we don't have the letter. But we serve the spirit behind the letter. Behind these letters. 2 Corinthians 3:1-6. We don't serve the letter.
He's
the one behind these letters. Don't steal. Don't commit adultery. Don't admire. When you look at the letter, you don't see him telling you don't steal.
He's
hidden behind these letters.
He says
the words are sent to you, their spirit, and their life.
Yes,
praise Jesus.
Don't
discard the laws of God, for you are insulting the spirit of the Lord. Romans 3:28.
Kyetuva tulaba ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa kukkiriza awatali bikolwa bya mu mateeka. Oba Katonda, Katonda w'Abayudaaya, era si Katonda w'Abamawanga, weewaawo, era Katonda w'Abamawanga. Obanga Katonda ali omu, aliwa obutuukirivu abakomole olw'okukkiriza n'abatali bakomole olw'okukkiriza. Kale amateeka tugaggyawo olw'okukkiriza. Kitalo.
What are you taking away? You take away our life.
Nedda. Tuganyweza bunyweza.
Ganywezebwa bunywezebwa.
Uphold the law.
Pongera omutegeera nti muntu kumenuga
amuna. He's the Holy Spirit, and we embrace him, we tell him.
Tula mundaya.
Come and fit within our inside.
Wandike bigambe bi
mundaya. Write those words within our inside.
Wanga gambo lituka.
For he says it come to pass.
Iwandika amateeka gano mu magezi
gawe. Write these laws in your mind.
Kutegeera kwa.
In your understanding.
Omuntu kumwasinzira okwogera naffe.
Basis within him to speak with us.
Ogenda weyo.
We're going where?
Bakugamba tuyenda.
Don't commit adultery.
Tubanga.
Don't steal.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Kati ebyo byonna ebyogerwa ku mateeka.
All that spoken of the law.
Njagala obyegendere.
I want to be careful of them.
Kubanga balwanisa bano balwanisa mwoyo mutukuvu.
These are one fighting the Holy Spirit.
Nabaga amaati gavaawo.
They say they were phased out.
Bo bali mu kukkiriza na kisa.
They are in faith and grace.
Ne bagambye nti olw' okukkiriza amateeka gavaawo.
By faith are the laws not working.
Amateeka gavaawo olw' okukkiriza.
The laws by faith they are
not working.
And they say not at all.
Wowe. Ugajirawo bw'okyali
mulamu. If you take them away, how can you dare live?
Nanga ne tunyweza machi.
And they say we uphold the laws.
Tunyweza manyweza.
We uphold them.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Kanyumira ako tukegendereze
nyo. Be careful of that aspect.
Kubanga kwetude mbagarati ya batugambo
ibali. Get part of Galatians, they tell us this.
Abagalatiya esula yokusatu n'olunyiriti ku lwabiri mu nnya.
Galatians 3:24.
Bwe kityo amateeka ali mutwazi, mutwazi waffe eri Kristo, tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza. Naye okukkiriza bwe kumaze okujja, tetukyali mu bufuge bwa mutwazi.
Omutwazi oli,
the one who led us,
Omwoyo Mutukuvu,
the Holy Spirit,
aba takyatufugira abeera mu ffe nga tuli wamu naye.
As the normal leads us,
towulira nnyo buzito,
that pressuring from him,
gweowulirayo obuzito bwonna.
You feel any heaviness from him,
aba mwali gwe ngwekimanyi
sirinakuera
sirinaku,
and I shouldn't steal.
Kugamba yegatamu n'omwoyo
gwe. Joined with our spirit.
Netubeera omuntu omu nga tetukyafugibwa.
One person we normally rolled over.
Bwe tutuuka okusaba.
When we reach to pray.
Nanayo asaba.
He to be praised with us.
Simanyi oba ontegeera.
I don't understand me.
Kati bata bikyali eri kwe tobba.
It's not don't steal.
Kubanga luli yasinziranga wabweru.
He used to base outside before.
Natuka na tobba kwe mumanyi ogenda kubba.
Don't steal when you knew you were going to speak. Steal.
Kati ng'olina okugawandiika waggulu.
You had to write them up on your rooftops.
Rooftop wano waggulu.
Up here.
Kugundi kumabaati.
On the honor sheets.
N'owandika kumpaji.
And write there on your pillars on
the doors.
On your door post as you write it. On the gate.
Kumikono jo.
On your hand.
Agezeko kugamba.
That he can try to tell you.
Tunaka otobba.
Look there, don't steal.
Ati ngatali mufe muda.
It is not within us.
Era Joshua mugamba.
And Joshua is told.
Muyoso esule yesoka.
Joshua 1.
Ntigawandike ne kubisenge ewa gumu.
Write them on the walls.
Boba we basoro.
If you're sleeping up like that.
Oh, we bakoga soma.
You sleep reading them.
Mubisenge mudiro walino gawandika.
In the sitting room you write them on the walls.
Ofuruma bweru.
When you get outside.
Ba mutoyi.
All the toilets. You write them on the toilet walls.
No gawandika ne kuno kubikono jo.
Write them on your hands.
Kakati ojukirenga.
Now you always remember.
Boba gendo kuba edi.
You're going to steal. Look in your hand. Don't steal.
Yesu yebaza.
Praise Jesus.
Nenga munanga mateka tusubira gajja.
You cannot take away the laws.
Kubanga ye mwoyo mutuko.
It is the Holy Spirit himself.
Mateka gage.
The laws are his.
Mwasinzira muliyo kubanga alumiriza.
He says we think to convict the world of sin.
Yo butoki vuno musa.
Righteousness and judgment.
Abagalatiya esula iyo kusatu n'olunyiriri lwabiri mu mukaaga.
Galatians 3:26.
Kubanga mwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani. Tewali muddu newankubadde ow'eddembe. Tewali musajja na mukazi. Kubanga mwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu.
Yesu ye
bwezimu.
Bwe tumala okwambala Kristo.
After we love Christ.
Bwe tuyita okukkiriza mufe.
We call faith in earth.
Tuba tetukyamenya mateeka.
We no more break the laws.
Kubanga oba wagakkiriza
kwenna. We already believed all of them.
Yesu ye bwezimu.
Praise Jesus.
Bagalatiya sura y'okutaano.
Galatians 5.
Mulinyirire.
Katutandike. Onye olunwe 13.
Let's begin from verse 13.
Abagalatiya esula y'okutaano n'olunyiriri lwa 13. Kubanga mmwe abooluganda mwayitibwa lwa ddembe, naye eddembe lyammwe liremenga okubeera omubiri kwe guyima. Naye olw'okwagala muweerezeganenga mwekka na mwekka.
Eddembe lino lye tuyingiddemu
nga
tumutegedde nti mateeka ye Mwoyo
Mutukuvu
ataddeeko obufuge. But kulema to omubiri kulema okuyiga makuddembe.
Now let the flesh never stand in that freedom.
Atotandika okugamba nti newenzi banja genda mu
kuzimu. Then begin to say, if I steal, I'll go to heaven.
Newe nyenda anja genda yo.
I commit adultery, I'll reach there.
Newe nimba.
Even if I lie.
Newe mpayiriza.
Even if I choose falsely.
Newe ntwara omukazi wabe.
Even if I take another's wife.
Nja genda.
I will go heaven.
Agambe ko omubiri kulema okulimba.
Say, let the flesh never deceive you.
Mbugu oli mukisana w'obikola ebyo olina okugenda
mu kuzimu. You are in grace, but if you do it, you go to heaven.
Nga tuli mu Bagalatiya esula y'okutaano olunyiriri lwa 14.
Galatians 5:14.
Kubanga amateeka gonna gaatuukirira mu kigambo kimu. Mu kino nti oyagalanga muntu munno nga bw'oyagala wekka.
Amateeka gonna
all the laws
gajja mu kintu kimu kwagala.
Came up in one thing, love. Remember, he's asked in Matthew 19. He told them, the greatest laws, which are they? You love the Lord your God. You love your neighbor as you love yourself. And they all have the word love. But according to John, love is God himself. Now the laws are within you. Laws are within God himself. And the one called the Spirit of God. You've understood it properly. For 1 Corinthians, first chapter 2, verse 11 says, no one knows the things of God. The Spirit of the Lord within him. If the laws end in love, they are within God himself. Have you run them from them because you welcome God? Who is love? For God is love.
And
after you find the laws that
you want,
you cannot be with God and never give you love. Except when sin will be destroyed.
And
we go above the heaven, in the new heaven and new earth, where there's not going to be any tears, for all the past will have passed away. The devil would have been wiped out. And we shall be having only the Spirit. He will lead us wherever we wanted to go. But when you get to God, and still on earth,
you're
going to find those within him who is love. The more he loves us, the more he put laws. For the one he loves, he disciplines. How can you discipline without command? Praise Jesus.
Amen.
The one who tells you that the laws we have faced
are,
they are separating you right from God. The one who loves, he disciplines. How will he discipline you or rebuke you without the laws? And there are no commandments. See how we read in Hebrews 12? The one he loves, he rebukes. Now how can he dare rebuke or discipline you? Now you stole what can he tell you? That you ate another's things. It also means you stole. For not wanting it to come as a law. He doesn't tell you stole. He tells you ate another's things. It means what? It means you stole. Now you should tell you commit adultery.
And
you went on another's wife. It means what? Situation, brethren, the world shouldn't confuse us. The ark of the covenant is living, and
it's
in the Jerusalem city.
Within
it is the book of the Lord, the New and the Old Testament. And don't subtract, don't add on it. What you do down and you see they are phased out. Did you take them out from the ark of the covenant?
Then
what is it doing there if the laws are not there? If the laws, all of them, end in love, love is God himself, and you will find them there. If you say you believe God, God is love. If he tells you the laws end within me, when you come with, to me, you will find them. Galatians 5, verse 15.
Naye, bwemuru magana, bwemuri yangana, bwemwege ndereza, mulemenga okwe, mulemenga okwe malawu mwekana mweka. Naye njogera nti, mutambulirenga mumwoyo. Kale, temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri
olidde bulungi nti bw'obeera mu
mwoyo
kyenkana oli mu mateeka era
kuba
yabeera ayogera kati
bwegomba omuwulira
nti mwana wange togenda ye tobba tolyaza amaanya olwo omubiri abadde ayagala obikola mba muwangu yesu
yeebazibwa
n'olw'ensonga yaboluganda bwe tulumaŋŋana entugaana okukwata ebiragiro
bino
agambye tuli obulamu bwaffe bwonna nga
tubumalawo
anti omanyi wali abagambo bagenda kulya ku bulamu
naye
ne wano yaboogerako
temugenda
kwemalawo
tulimba Galatia essuula ey'okutaano lunyi 17 kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo n'omwoyo nga guwakana n'omubiri
enkayana ziri
ludda
tobba nze ngeze
kufa
toyenda
ngenda
kwera
omwoyo kakati webuuze ng'otudda gweddiri okaana n'omwoyo oba kale nga gwe towakana naye ab'omunsi bawakana naye anti katonda agamba alina empaka n'abali baganya okumanya kiki balina okumanya munanyiikiranga okukwata amateeka gaebiragiro byange n'emisango emikisa gino gyonna ginaagerangana yesu yeebazibwa kati omwoyo engeri gyawakana n'ensi eryebalemedde mu kibi kwe kubba n'okwenda n'ebiringa ebyo bingi nga bawakana n'omwoyo ng'abagamba nti temubikola funa omukazi omu nti nze nedda tammala oba tamala mmere kika kya mmere nti bakubegeddeko ntono
atulimba Galatia essuula y'okutaano n'olunyi tuli kulwa
17
nti kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo n'omwoyo guwakana n'omubiri kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo bye mwagala naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka
nti kasa tumala omwoyo nga yayogera
ate
mateeka aba tekyakufuga kuba yeye mwennyini ate
eraoba
omuwulira ngaakugamba ti no nga amagoba ofunye mangi wandibadde tokola magoba mangi oba tokyetaaga tesooka kujjanosomamu oba okiwulira
mukwebyagawetaaga
magoba mangi ate
naawe
obbye kati
awe
kati oba tokyetaaga nti nali
wadisamuamakulikotofunanga
magoba mangi wabula ye kati mwennyini yaaba
yeeyogerera
tulimu bagalatiya 5:19 naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino obwenzi
eri teyagamba toyenda
mu kyamateeka oba mukuva
nti obwenzi empitambi obukaba okusinza ebifaananyi
bino byonna biri mu mateeka
kaakati
endagaano empya terina mateeka naye ndowooza olaba ekiri
wanoesanduuko
y'amateeka egenda osala
omusango
ejja kubikwasaganya nga bwe
ndyogeramwava
mu ndagaano amateeka yo tegaliyo erimu endagaano bbiri etwolekera okulaba mu maaso nga tulwanisa etteeka
ly'ekibi.
Lwaki endagaano empya yajja?
Why the New Testament
come? Era lwaki baagitegekayo?
And why was it prepared there?
Yajja nga egenda kulwanisa kye bayita etteeka ly'ekibi.
It was going to fight the law of sin.
Yali yeetobese mu ndagaano yaffe
which had mixed in the Old Testament.
Tuli mu Bagalatiya sura ya 5 olunyirwa 20.
Galatians 5:20.
Nti okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu, n'ebiringa ebyo, nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira. Nti bali abakola ebiri.
Ani yasooka?
Mateeka.
Eyasooka okutubuulira yali mateeka.
Who first told us of these?
Nagamba era nkomyewo ogwokubiri.
And claimed I come back the second time.
Nze bwe nasooka okubugamba era bwe
nzira. Be the first thing I told you.
Teri kumpa, teri kwende era tekikomye.
Still no committing adultery is not ended.
Singa osobola omuwulira ngayogera osobola
omuwulira. You can really hear him.
Ngali mubatume ngamutume Paul.
Apostles like Apostle Paul. Ngagamba
bwe nasooka ejokubaga
mujjugira. As I first told you before you remember.
Nabagamba teri kwenda teri kupa. Era ne mundagaano empya ngambye.
Even in the New Testament. Teri
kupa.
Don't steal.
Teri kwenda.
Don't commit adultery.
Teri kusinza bifaananyi.
Don't worship idols.
Teri lugambo.
Don't speak romance.
Obutayagala kya sibyagala wano.
Hate such evil.
Tewegomba nga byabanno.
Don't desire of another's.
Ntinga bwe naso
dadamja
damo olunyiro olwo tumuwulire kuba kireika bulijjo muyitakawo nga tomuwulira
tuli Bagalatiya esula y'okutaano olunyiro lw'abiri mu lumu
Galatians 5:21
nti ettima obutamiivu ebinyomo n'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira
wano bakozesa n'ekigambo in time past. Budde buli obwasu.
In the time past.
Nti nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira. Nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda.
There is no reaching the kingdom of God.
Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala. Okusanyuka.
Tebiriimu mateeka.
They are they not laws?
Oyagalanga muntu munno nga bweyagala.
You love your neighbor as you love yourself.
Kankule kituli kufyaka ku
sifa tatu. The world we are on the world we don't understand it.
Era kitugwande tutule wansi w'omwoyo atuyigirize.
Before of us to sit under the spirit will teach us.
Omanyanyi nawe ayogera n'atugamba nti otuyigirize.
You know he speaks someone and says
okubala emyaka gyaffe naffe tunaba balamu.
How to count our years and we shall be.
Olaba n'emyaka tugimanye ebirala byonna
atuyigirize. Even your years don't know them.
Yali mu Zaburi 119 n'asaba Adamu ng'agamba onjigirize okukwata amateeka
go
era onsomesa ekigambo
kyo
kugamba kino bw'oba okitunuulidde
bw'ate
n'ojjogamba amateeka gaavaawo kati biki bino bye
tusoma
tuli mu Bagalatiya esula y'okutaano n'olunyiriri tuli ku lwabiri mu bbiri.
Galatians 5:22.
Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala okusanyuka.
Ki yali atulagira bino?
Oyagalanga
muntu munno nga
bwe
ku lunaku lwa ssabbiiti temukolanga newankubadde omukozi wo newankubadde ensolo
yo
balyoke wabeerewo emirembe.
For when you rest,
and you get your
helper to work, is there peace there?
Tuli mu Bagalatiya esula ya 5 olunyiriri lw'abiri mu 2.
Galatians 5:22.
Nti naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka.
Tewali gaddamu ne gakugamba tobba.
They tell you again don't steal.
Naabo aba Kristo Yesu bakomerera omubiri wamu baakomerera omubiri wamu n'okukwatibwa n'okwegomba kwagwo. Bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo era tutambulenga ku bw'omwoyo, tuleme okwenyumirizanga obwereere nga twesunguwaza ffekka na ffekka, nga tukwatibwa obuggya ffekka na ffekka.
So ebyo byebiri ku mateeka n'ebiragiro.
That is what is in the laws and the commandments.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Era nga tutegedde.
And we've understood.
Ya mateeka ge g'omwoyo.
The laws of the spirit.
Era ye mwoyo mutukuvu.
And it's the Holy Spirit.
Mwayita okulumiriza ensi y'ekibi.
To which you pass to convict sin.
Obutuukirivu.
Righteousness.
N'omusango.
And judgment.
Kye kitabo ekiri mu ssanduuko ya mateeka.
That's the book of the covenant.
Wabula kati tugenda okulaba akanyomero ako.
But right now we're going to see that aspect.
Akalaga okujja kw'endagaano empya.
Which shows the coming of the New Testament.
Lwaki yateekebwayo?
Why was it put there?
Olw'okulwanisa eriyitibwa etteeka ly'ekibi.
To fight what is called the law of sin.
N'ekisiikirize.
And the shadow.
N'okujjawo ekisiikirize.
And to take away the shadow.
Eky'ebyali bigenda okujja.
Of what was going to come.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Mulimu amateeka.
There are laws.
Nga gaali kisiikirize.
And there are shadows.
Eky'ebyali bigenda
okujja. Of what was going to come.
Nga sabbiiti.
Like the Sabbath.
Waliyo ekyali ekiwumula ekituufu
ekyalikigenda okujja.
Kati amateeka agamu ge tugenda okulaba, amateeka g'ekibi
tegali
mu ssanduuko
y'amateeka.
Era ne wano Mukama waffe yagasazaamu.
Even here the master counseled them.
Wadde nga bw'oba tokwasaganyiza eno n'eri tosobola kiraba nti yagasazaamu. Okugeza ekyamateeka 24 we baagamba nti owandikanga ebbaluwa
n'okugoba
naye bwe yajja mu Matayo
19
n'akisazaamu ng'agamba amugoba olwa buli nsonga
ng'ayenze.
Ekyo n'akisazaamu. Kati ago ge yasazaamu ge gayitibwa etteeka
ly'ekibi
era ge gaggibwawo.
Ago
tegakyatufuga.
Bw'aba
mu Luberebere 9 yagamba
nti
buli ekirimu obulamu kibeere kyakulya.
Ne
tuwulira mu Baleevi
nti
ate bino temubirya kubanga bya mizo gye
muli.
Yajja n'agasazaamu ago.
Came and cancelled that.
We are yogera nti ekiyingira mu muntu ekirina gwe kyewanoona.
Talk that what enters someone doesn't make them unclean. But what gets out of them?
Ng'obwenzi n'obubbi n'ebiringa.
Like adultery, robbery, and things like that.
Kati amateeka g'ekibi go yagenda agasazaamu gonna.
Now the laws of sin he cancelled them out all.
Era gatandika bwe gati.
And it began like this.
Barumi esula y'omusanvu.
Romans 7.
Balumi essula ey'omusanvu nzire ku omusanvu
tugenze ku lunyiriri tutandikire wali amateeka ge g'omwoyo onyola
14. Balumi essula ya musanvu n'olunyiriri lwa 14.
Romans 7:14.
Kubanga tumanyi ng'amateeka ge g'omwoyo naye nze ndi wa mubiri natundibwa okufugibwa ekibi. Kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala si kyenkola, naye kyenkyawa kyenkola. Naye obanga kyesaagala kyenkola, nzikiriza ng'amateeka malungi.
Akkiriza amateeka g'obwa Katonda.
He believes the laws of God.
Ag'omwoyo omutukuvu.
Of the Holy Spirit.
Malungi.
They are good.
Naye waliwo etteeka lyasinga.
But there is another law is found.
Lye tuyita etteeka ly'ekibi.
Called the law of sin.
Katuliwulirize.
Let's hear of it.
Olunyiriri 17.
Romans 7.
Kale kaakano si nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Kubanga mmanyinga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi. Kubanga okwagala kumbeera kumpi, naye okukola ekirungi tewali.
Kwagala mbeera wano.
Love is close.
Ye Katonda.
That is God.
Agezaako okungamba kola
bwe. Tell me do this.
Naye ate n'ono omulala mpakanya.
But even another is arguing with me.
Jukira Katonda oba amufulumya ali wabweru.
Remember you put God outside yourself.
Agezaako okugamba kola bwe.
Tries to tell you do this.
Naye oli gwe wayingiza Satani.
But the devil you enter within you.
Alina naye amateeka g'akuwa.
He has laws is giving you.
Oyo gwe muwulira nti mpulira abantu babiri
bagamba. The one you hear two, you claim that you feel two voices speak within you.
omutima ogusooka
gugamba ki? The first heart tells me this.
Omutima ogwokubiri gugamba ki?
The second heart is telling me this.
Tuli mbalumumi essuula ey'omusanvu n'olunyi tuli ku lwa19. Kubanga kyenjagala ekirungi sikikola, naye kye saagala ekibi kyenkola. Naye obanga kye saagala kyenkola si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi, ekibi kimbeera kumpi. Kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu ow'omunda.
Aga Katonda?
The want of God.
Mpulira ngero obutabba
kituufu. I delight in them.
Kubanga bwe mba mpulira ngero obutabba kituufu.
If you don't steal, not stealing is right, I shouldn't do that.
Bwe bakubba osanyuka.
When they steal from you, you get happy.
Mpulira nga kye kirungi.
Feel it's a good thing.
Waliwo akugamba bbooli.
Another tells you steal from another.
Nagubba naye awulira
takyagala. Even the one you steal from, they don't want that.
Singa kyali kirungi.
If it was good.
Bwe bandikubbye wandikubye nga mu.
When they would have stolen from you, would have clapped for that.
Webale kubba.
Thank you for stealing.
Amateeka tegajja kuvaawo.
The laws will not get away.
Ag'obutuukirivu.
Righteousness.
Wabula amateeka g'ekibi.
But the laws
bonna baagasazaamu.
They were all cancelled.
Ensonga etaggyisaawo mateeka.
The reason why the laws were not phased out.
Kubanga ne wano galina mu ngalo zo.
Even in your hand, in the fingers you have there.
Engalo zo ziri kumi.
You have 10 fingers. Is it not that?
N'obugere buli kumi.
Even 10 toes.
Amateeka amasajja bwe gabeera abiri.
If the main laws are two.
Oyagalanga Mukama Katonda nga bwe
oyagala. Love your God as you love yourself.
Oyagalanga muntu muno nga
bwe oyagala. Love your neighbor as you love yourself.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Akati gana amalala.
Now the others,
nago bwe gali.
They too are resisting.
Nga gakasibwa kitaffe.
They are proven by the Father, Son, and the Holy Spirit.
Nemubigere bwe wejiri.
Even in your toes down, it's like that.
Amasajja agali abiri.
You have two main laws.
Yes, ebigalo bino ebiri mu.
Like these two fingers, the two main fingers.
Yes, you have.
Praise Jesus.
Kati eno gye tuzze.
Now where we have come.
Onageza gamba neza amateeka ga Katonda
kwekyo. I delight the laws of God.
Kubanga ne mbuza liwona tukakola
kifo galina. For if we have them naturally.
Yayogera eri mu bugundi Balumi esula ey'okubiri.
That's why it speaks in Romans 2.
Nti amateeka ago tugalina mu buzaalirwana.
We have these laws.
Mu buliwo tugalina.
Nature, naturally we have the laws.
Kwatondebwa nago.
We are created with them.
Nga gali kumi amakulu.
There are 10.
Naye amakulu ennyo gali abiri.
The major laws are 2.
Tegasobola kugamba ne bw'oli tuuka eno gaagaavaawo.
If they claim they were first
out. Nabakulaga watambulanga
nabo. They should have moved with them.
Kati kugaavaawo.
Where, how they take away?
You
first cut off your fingers, okay.
Temako n'obugere bwonna obutemeko.
Even all your toys.
Bwona amala okubutemako nago gajja kuba
gafudde. After that, then the laws will have phased out.
Bw'olabanga n'omuntu bamutemako olugalo olumu olabira ddala
tatuukiridde bwonna. Finger off a human being, you see they're not complete.
Olabanga ne luno olwagala.
See, you even need this finger and the other.
Muzonne engalo zoino yagala batemako
olulu. Fingers you have, what, which one of them you want to be cut off?
Olutakugasa nnyo.
What does not benefit you?
Ana ino olugalo olutamugasa
tu. Who has a finger which does not benefit you so much?
Kana akatinitini.
This small one.
Andi chava yogera mjebo sinjo. Mateka gone yagakola yo.
That all who made the laws is one.
Nebuomenyaka elimu go no
boga be. You break one, you've broken all of them.
Bote maka gara kamu bula de busanyo kate buoli de bulu.
Think the others rejoice, they have not felt recognized.
Tuli mu Balumi esula ya musanvu n'olunyiriri lwa 23.
Romans 7:23.
Naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ery'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ery'ekibi eriri mu bitundu byange.
Nkyagamba muye mwalabika mu etteeka
ly'ekibi.
Dino liyamala nilifubutuka yusufu niliwana gana.
Came out and fought.
Nilithabika ni mubai bulimono.
And even again the Bible.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Eteka liye chibi.
The law of sin.
Baluo memusambu abili mwenye.
Romans 7:24.
Nzenga di mtu munaku. Ani alindokola mubili ogwo kufa kuno. Neba za Katonda kubwa Yesu Kristo mkama wafe. Kali wechitio nzenze kama magezi ndi mudu wa mateka. Ga Katonda naye mu mubiri wateeka lya kibi.
Now we found ourselves. The problem which is. The laws of righteousness are there. Even the law of sin. This is what caused the New Testament to be brought out.
For
we were supposed to live in the law of righteousness. And it was twisted.
And we
ended up getting the law of sin. And we died. All this we keep coming back for us. New Testament are correcting the other mistakes. That's why Hebrews tells you this. That if God had not seen that in the Old Testament there were mistakes we were going to do,
he
wouldn't have made the New Testament. But what surprises most, the New Testament to itself he made it from the beginning. For he gets the Son from the creation of heaven. Everything to be done in the New Testament he did it immediately from the beginning. And the book for the Ark of the Covenant, the New Testament they have not just put it within it. It's new to us, but the Lord has been there all along. Hebrews
8 verse 7. Tewandinoonyezebwa bbanga ery'eyokubiri. Kubanga bw'anenya ayogera nti, laba, ennaku zijja, bw'ayogera Mukama. Wendiragana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda. Singa endagaano gye nalagaana ne bajjajja baabwe. Ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri. Kubanga abo tebaanywerera mu ndagaano yange, nange ne mbaleka okubalaba, bw'ayogera Mukama. Kubanga eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe, era ne ku mitima gyabwe ndigawandiika. Nange naabeeranga Katonda gye bali, nabo banaabeeranga bantu gye ndi. Then he thought of making the New Testament.
But
that he saw it before heaven and earth were put in place. If the Son
was
in the New Testament, who gave himself? He gave him from the vision of heaven and earth.
Yes,
praise Jesus. Now, for making those faults,
he
created the New Testament to come and cancel out those.
But
when we began to contend with God, we refused his holy laws
and
he accepted the law of sin to move through.
And
he spoke, I get the laws which are not good and commands which are not good, and through which they are not going to be living. It's the law of sin who's going to kill us. Praise Jesus. Now that we study off, as we summarize because of time, in Romans 8, it begins speaking of it like this.
Romans 8, verse 8. Kubanga etteeka ery'omwoyo ogw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfula ow'eddembe okunziya mu tteeka ery'ekibi n'ery'okufa.
Oba owulidde bulungi?
Etteeka
ery'omwoyo,
the law of the spirit,
lisigala tufuula baddembe nga tuwa obulamu,
make us free, giving us life.
Naye nga lituggya mu bufuge buno obw'etteeka ly'ekibi,
redeem us from the law of sin,
era erireeta okufa,
and which brings death. That's why the pastor explains and
says,
I gave them laws which are not good, and commands through which they are not going to be living. That's what we're going to be taking out. And to take away the shadow, like the Sabbath, and we come in the reality. For the New and the Old Testament, there is no shadow at all. Covenant of the laws is not there. I don't know if you understood me. It's a shadow.
omanye omuntu nakuwa
ekifaananyi
nagamba naye omuntu oli ekifaananyi kino
kyenkuwadde
nannyini kyajja
the one who owns it is coming
bwajja osigaza ekifaananyi
when it comes do you remember the shadow
oyaniriza
nomama
okwaniriza ekifaananyi nga yayimiridde wali webale kujja
when the original is right there
kale tujja kuba tweyongera okulaba ebyo
I shall begin to move on to see that
olunaku uli
on the other day of Sunday
okama bawo
God bless you
mpozi kongo inaekibuuzo
unless you have a question